Kwenye mvua najua nipo nae, nataka situzae, vicheche wa shangae, sherie. Nampenda leo na badae, jitatu na yumae, kama mwana na mamae. Baby, uzuri wa sura mimi hoi,
hoi.
Akitembea nina joi,
joi.
Akiringa ringa, kwangu mzuri, akiringa he.
Minataka nitoke na we, wanasema unajidai, nimepanga kufa na we. Wendo langu tunda, ukiniacha ntaumia, unajua kupenda, hadi watu wanaumia. Wendo langu tunda, ukiniacha ntaumia, unajua kupenda, hadi watu wanaumia. Acha ninjoy, 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 nakamchumbae. Acha ninjoy, 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 nakamchumbae.
Akiringa ringa, kwangu mzuri, akiringa he.
Nakupa tuzo, wendo namba wane, pamoja tugo, shika tungane.